Ei, é pouco. Sini watilie, sini watilie ndagi.
Still alive.
Namka asubuhi alfajiri, na kaza mwendo dunia safari. Kila nako kwenda naona hatari. Oh, ah. Namka asubuhi alfajiri, na kaza mwendo dunia safari. Kila nako kwenda naona hatari. Yeah, ah. Wingu la huzuni limetanda, mawazo ya shuka panda, najuliza nini nimetenda. Oh, kazini washa nipigia kadamu, mtaani mina randa, kwa sura nimekosa tabasamu. Hey, ata majirani wananisomea, kisa sina kitu wanichekelea, wala nipetiki ni achekulia. Oh, ata ndugu zangu nilisaidia, eti naole wamenitenga pia. Ewe Mola wangu sije niachilie.
Sini wachilie, wachilie, sije mimi nikaanguka. Unishikilie, shikilie, ili nipate okoka. Sini wachilie, wachilie, sije mimi nikaanguka. Unishikilie, shikilie, ili nipate okoka.
Sijali,
sijali,
najua moyo wangu
nami. Alali, alali,
kama binadamu kitandani.
Sini wachilie, wachilie,